No Dafa.
KS on the beat.
Wahanya ni muso so so so. Urinyangi re ni muso so so so. Tino. Wahanya ni muso so so so. Nyaturu legend. Urinyangi re ni muso so so so. Areni move. Liniwe karo ju.
Kalipuka, angenituliza nani wesuli nitupa aliwahangia mkonongo wa maduka waguyanja wagohani aleko sumbuka huku road Dubai mwendo zunguka wanyonye ntina mana ila kumbuka nagohane goni rikojo mkumbuka wajitentio musungwari musida supermodel wa singida kumbe mashida nafunye ngombo hanyo sinjogoda kwa nyampabo machungo noge sasida mesa hao vitu vote nilikupa kila nyama mina baki na mikupa na shanga leo ume nikumbuka hivyo mesa hao tabu zoto lizo nipa
my super AIDS.
Pesa nyingi squeeze kasura kamekuwa katamu. Eti kisa mambo ya metiki squeeze.